ZambiMusicBlog.co. Tafi budu kefikali. Yuzi komanda budu banza.
Tygo Sound.
Zambia Bchalu.
Step Yua. Showa Lassi.
Edo Engizi Nispa Selimba.
It's your homeboy Cholo Tygo on this one. Mr. KC.
Laine. It's Manaran.
Weta leta Coca-Cola. Shop shop. We mix them up bass. Nintu mpata vaita mbemu mabass.
Bambuli.
Jimu ini sana mwimwana kininduwa. Music blog.co.